inta badan beerleyda koonfur galbeed ee ku tabay beero shoolaadii oo baaris sameeyay dartiye taasoo ka soo wutiniyo hambaraka magaalooyinka Shabeelduun ee dalka iyo qaar kale wali meelo si roogan xilligan roog oo seeda roob hoogan ku qabadeen deegaanada degmooyinka koonfur galbeed iyo dadka aan beerleyda roog iyo bilaabeen beerado ka beerasho oo hadda hambay dalagyadii oo beerdeen sidoo kale hadii ka jiraan waqti falasha meelahan kale oo ka sugan yihiin magaalooyinka oo kaliya isugu hayan kaalmeeshii oo heytaa ka fulnaado waay sanadihii iyo helayeen wasiirka wasaaradda arrimaha amniga koonfur galbeed oo kormeer boqoshamne xaqiijin ka deri beeraha kiyaalana kumida deegaanada sida magaalada Baydhabo iyo waliba suubereedan ka baaqay intii isugu lahayeen kaalmeeshii in beerashii oo faladaan sidoo kale wasiirka waliba damir xumo ka tilmaamay in reer koonfur galbeed iyo haysada beeri dhul barwaaqe laga sheegay dad baahan taas beddelashan laga dadaal wal hasaaro ka dalagyada Shabeelduun waan laga qoodi Soomaalida oo dhan
wali roogne meelo kumada meelo ilaahay ni barwaaqaysadeen si beerogey roogna sidii si maragahay tan masgeedi iyo walaal la abuuray nicmada ilaahay nasi iyo barwaaqada ilaahay nasi habati wali faday reer koonfur galbeed in aan ka baaqa gaar ahaan reer deegaanka meelo hay'ad leh wada ku sugaay dhulka kan aragahay tan si xaaladiisa wali sheeg wali xaalad jirtay dad oo dhulka beerada walaaga dhulkan ha ku saarana Soomaalida kale linkijeeyo markay abaar dheedi iyo xaalad jirtay laakiin sanadoogan dib walinana baray wal hay'ad la raaw kaar la sugaa oo uno ongorada jannayna baray markay intii galay oo America la ku sheeney oo heesiga dhali la sugu lahay kaarshe walaysan lahaa oo seenka baaqay in beerogi la falado arada nebudu in beerogi la beerado qof kasto oo geeka wal beerado koro oo xoog leh oo beero shee falado koro in beerogi la falado wali ogtiina magaalada dadka eeda xariiri hagnagti dadki dhan beerogi ha ku tabeen derbiida la fadhiyay wax soo saarka yaraaday wali faday marka dadka dhalinyarada ah iyo guud ahaan dadka intellectualka ah in beero la falo wax soo saarka dalkan lahayd hasaaro Soomaalida kaleena u noqodin rungu wali dheegi jarnay waagi una yar yaraa in ADC oo Soomaali dhan ku furun yahay dheegi jarnay ADC yaani meelo masjid la keediyo ya hada jartay masjidas la keediyo wali ku baa jartay dalkan wali in hasaaro jaray dadka dalkan leeyo reer sugahay in aan nagnaa rajayna ilaahay idin sheey dadkana wali ku codsadaana intii sugahay la xasuusto lahanag iyo oo una beerogna qabno oo si guud walna sahan ku saarado korno in dadkaana baahinyin la arha ama dadkii noocaas u la arha walinaya ta sharaf xuma walinaya ta damir xuma marka dadka reer koonfur galbeed guud ahaan wali lana beerogay hal faloy
wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Hassan Abdulqadir Maxamed sidoo kale beerada koonfur galbeed aan balan qaaday in wasaaradda beeraha koonfur galbeed iyo dirsi doonana farriintii waan ku kaalmay doona abuurka suntii warka soo lanka baahanyi beero
dawladda koonfur galbeedna wali si balan qaadasay ilaahay idin shee wasaarad oo wali lana wasaarad beerada abuurka la seen ku kaalmay sunta la seen ku kaalmay ilaahay caafida dadku qabada wali dad la ku kaalmay wal kasto oo beerogaasay access dad aan siyaaw iyo dad la ku kaalmaya dawladda iyo seen ku kaalmayaas reer koonfur galbeed marka wali in jeediyana sanadkan nagado sanadkii wax beerashada sanadkan nagado sanadkii oo lagnagaday beerogi in la falado in la soo bilag nagaday